Zakazambidi zatayiwe ine ndikucheza mphekesela zingaveka kuti ife ndichibwenzi koma ife tingakana timvekele zisingateke iwe ndine city lolo lelo natopa ndimafumso umazifunsa ndeka ine nalema ndimapumso undifusanso ena chifukwa chomwe ndimadziwa njuti ndimakukonda chimodzi chomwe ndifuna ndziwe ndimve pakamwa pako ngati umaniko
Ndiziwe, 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 ndiziwe.